kooti enkulu ebadde etuula egaba ewadde omusajja Christopher Okello Onyum ekibonerezo kya kufa olw'okusanjaga abaana bana ku ssomero ligaba Early Childhood Development Center mu divisioni ey'Amakindye mu Kampala. Abaana abattibwa kuliko Eteku Gideon, Keisha Agenwolf, Ignatius Sebiange ne Ryan Odeke. Omulamuzi wa kooti enkulu Alice Komuhangi yawadde Onyum ekibonerezo kino oluvannyuma lw'okumusingisa omusango gw'okutta abaana bano egaba. Omulamuzi ajunguludde ekya Onyum okweyita omulalu n'ategeeza nti ettemu lino yalikola yalyetegekedde bulungi era nga byonna ebyaddirira byoleka nti ategeera bulungi era nga ne weyaddiza omusango guno ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna gwe mwezi guno 2026 yali ategeera bulungi. Omulamuzi era ategeezezza nti mu kwewozaako kwe Onyum teyeegaana musango gwa kutta abaana bano nti wabula yawoza kimu nti teyakikola mu bugenderevu nti waliwo ekyali kimutembye ejjoba. Omuwabi wa gavumenti Attorney Jonathan Mwaganya mu kusooka asabye kooti ewe Onyum ekibonerezo ekisembayo obukakali kubanga tekigwana olw'okussaawo obwenkanya eri abazadde abatirimbulirwa abaana baabwe. Omulamuzi asabye Onyum abeeko kyayogera ku kusaba kw'oludda oluwabi okumuwa ekibonerezo ekyokufa wabula Onyum aganye okubaako kyanyega ku nsonga eno. Wabula omulamuzi awadde Onyum amagezi nti bw'aba tamatidde na kibonerezo kimuweereddwa ekyokufa ajulire mu nnaku 14.